paka mekapu, avuti lo mimi sijale. Takupiga mabusu, azarani akia Mungu wallahi. Meni baba,
meni baba we,
toto fundi sana,
meni baba we,
nikupe nini urizike. Mana mimi manati mwezangu mwewe, hivi uniamini nini nikupe. Penzi lako adimu alina mfano we, oh mama.
Wao na choyo zao,
wao
wow. Na mabaya yao,
kila kitu wao.
Wao na ufta zao,
wao
wow. Kila kitu wao,
kila kitu wao.
Oh, nimempenda mwenyewe, nimempenda mwenyewe, nimempenda mwenyewe, nimempenda mwenyewe.
Walete, walete, walete,
walete kati,
walete, walete, walete,
walete kati,
walete, walete, walete,
walete kati,
walete, walete, walete,
walete kati.
Naliamsha, naliamsha dude, naliamsha, naliamsha dude, naliamsha, naliamsha dude, naliamsha, naliamsha dude.
Namsela kadema bwana msela,
wa
bwana msela kadema bwana,
wa wa
bwana msela kadema bwana.
Wao na choyo zao,
wao
wow. Na mabaya yao,
kila kitu wao.
Wao na ufta zao,
wao
wow. Kila kitu wao,
kila kitu wao.
Oh, nimempenda mwenyewe, nimempenda mwenyewe, nimempenda mwenyewe, nimempenda mwenyewe.
Hey, wambie, wambie, kufagia ni bule, ila kutupa taka na pesa. Hiyo ndo kauli mbiu la jiji ya Dar es Salaam. Wambie promise, wapigie hivyo vinanda, wachezeshe, wakabuku, AP skills, Asham, Amsha baba promise. Wesho mishomali, ufani fanani. Promoter niko, niko madola. Watu wangu wa pugu, chanika, paka msanga. We promise, wachezeshe, promise. We promise, wachezeshe.
Promise nyota.